Dr. Quincy Wheezy. Tisha Records, Pat Jaja Mwane, Kuta Kute, Funda Musicale. Kuliwe kulila monga ni malilo. Usheze ni masoka kuliwe kutini kukone. Ola baby unaona kulibe we nangani kone. Zija misozi zoze nenzo lila. Nina peza vena wozi kukuta. Uja mutima wanga wenzo vila. Nina peza vena wozi zirika. Ine kaleza senza kona pari weo. Unanifaka kuwaya. Nikasoba za sisi kulimwe ya kinacho inachesi mazi. Inaesa panjulondo lola. Kutima wako kwenzo kontoloka.
You never saw me today, you saw me years back. You never knew my life changed like a million. Matena wa mikwenda kani kani ndongono. Matena wa shingile akutuka noti ndongono.
Unatawa paja pa kulima. Waifu nalela tuko lole. Zija misozi zoze nenzo lila. Nina peza vena wozi pukuta. Uja mutima wanga wenzo vila. Nina peza vena wozi zirika. Ine kaleza senzo kona pari weo. Unanifaka kuwaya. Inereze nezo puwa kuriwe. Unanifaka kuwaya. Mulungweze na maplani pari neo. Wezo unajima presha iwe. Ine nivijani sina ese. Vezo pepe la kuwaya. Ine kaleza senzo kona pari weo.
Kute funda musikali fidiswa ni adono. Pati jaje mwane Yoshizo wakaji matajambula. Adozu no and them no that they no party. Wise for them. But those who don't know and them no if no that they don't know. Pati jaje mwane Bamba for them. King Peter senza gaze. Yo Skyman Kaki Uncle Ja. Yo Playboy Cho. Kani kani kwenda mkunanga. Cho cho cho.
G-Show Records Production.
See them ladies, them real station.